yàlla yàlla di laay mais tamo mais tal si muusi mbal 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 xéw mee ci moom maliba lépp dase wut tur wa jami min min bi na ɗum warata xalifa ɗum day cheikhu meeti mo to cheikhu meetoo on warata meeta goɗɗo bande cheikhu waɗa mbaawo ƴetta gooto nder muriidi en mum yoodo muriidi en mum se cheikhu feere muɗum to woni wala ɗum ko to siken to wala ɗum ko nane ma laru wanno ɗum yimɓe duniya kenndimo e duniya cheikhu woode ngam allah ɓe kenndi o duni hawtimo yimɓe allah ngam to o yeewe doga to laruɓe majum fuɗiti ɓe ɗi siga nan kayya se ɗum waanni ɓe hakkude yimɓe pas e yimɓe kawlaɓe kawla metimo e pas kawlaa pas metimo e kawlama metimo jeeɗi se goɗɗo daga yimɓe Mauritanie ɓe mawɓinen maɓɓe se wari Gombe moftimo gaddamen moftimo gaddamen o wi no watta alhaji Abdoulaye wara meeta khalifa e Kano min jiyamo gaddam ko goto nder moɗon yehi waɗi mo baya to joni hanko Abdoulaye hooti amma si a jaango mi yaaray on gaɗanomo baya iga nan manam lawal gaɗa o o wi ayi minon ɓe dow atal ceeku Ibrahima joƴƴinmin ngal towmagal min ngoni min annda siyaka wala jahowo je siyaka atal ngal ceeku Ibrahima joƴƴinmin dowmagal dowɗon min ngoni min annda siyaka atal ceeku Ibrahima atal ceeku ceekul haadi ngal dowmagal min ngoni min ngala min annda siyaka wala jahowo je siyaka janngo kam mamin fuami min jaamin koma ceeku ɗahiru do akadere mowota o nawnake min jaamin komnaymo se o yaw wi a ay min mayi jaade ɓe de ɓe tawiyam arabojo mo ɗum ɗum mo woni ɗane ɓe tawiyam o fuu moɗo gurde alde arabojo o ijolaadi se gurde wimomi a yimin minon Nigéria min ngala leñol ko gooto e Sénégal min ngala leñol ko gooto e Mauritanie naane ma allah hawti en e mooɗon ko atal cheikhu amma jooni jiɗo ceede ɓuri atal allah jehe jogue ceede min ɗon minon dow atal allah gal min fuu amin ma dow nonno min gontiri kadi min giɗa mettinkuɓene ala jeune kadi on giɗa mettinde awde wato mooy toon ko Baba Abdoulaye windi tabitinon ko goɗɗo mo Baba windi mowoyton bindi ɗi Baba Abdoulaye windi ɗin kadi gaddum bindi goɗɗi kesi bindon ɓiyon ɗi ɓuri ɗi Baba Abdoulaye anko ceeɗ Ibrahima majum alhamdulillah e jetti Allah jetti Allah ceeɗ Ibrahima na o wargam o woƴƴina duniya woƴƴina ɓerɗe woƴƴina diina wargam majum daro ɗum woƴƴina ɓerɗe ɗum woƴƴina diina to duniyaaru wari tawima e dow atal maaru e dow atal ndu tawma dow atal maaru on jaaday ndu wara amma to wi si aseri tawandu jawonta yow ndu tawima ko ndu tawrima laamu ko jawdi dow atal ma ndu ɗoftete bisimilla wara jehen feeru amma mbiɗon yaha ko heeɓi ɗoftowo amma to wi sel ngara dillen taajamu komi ceedon yetto komi laamu yel neɗɗo tokka allah tan alhamdulillah jetti allah jetti allah jetti